E aí, tunalia juu ya chokora hoi. Tusiwape pesa le, sakununue gam pesa chokora. Tusiwape pesa le, sakununue gam pesa chokora. Sikitiko e chokora. Watoto hawa wa mitaani. Watoto hawa wa mitaani. Sisi sote tunalia. Sisi sote tunalia. Do not give them money for glue. Give them pork instead. Do not give them money for glue. Give them pork instead. Nikilio tunalilia chokora.
This is the one. na katitu tunaimba, hiyo tunalilia wachokora. Sisi si wana katitu tunaimba, hiyo tunalilia wachokora. Sisi si wana katitu tunaimba.